Izikhonike zokuqala isahluko 9 verse 1 wabhalwa ke wonke uIsrayeli ngizukulwane bheka balotshiwe encwadini yamakhosi kaIsrayeli uJuda wathunjelwa eBabheli ngeziphambeko zakhe. Verse 2 abakileyo kuqala emafeni abo emzini yabo babe nguIsrayeli nabapriesti namaLevi namanethini. Verse 3 eJerusalema kwahlala kubantwana bakwaJuda nakubantwana bakwaBenjamini nakubantwana bakwaEfrayimi noManase. Verse 4 nguUthayi kaAmihudi kaOmri kaImri kaBani kubantwana bakwaPheresi kaJuda. Verse 5 kumaShiloni nguIsaya izibulo namadodana akhe. Verse 6 kumadodana kaZera nguJehuweli nabafowabo bengamakhulu ayisithupha namashumi ayisishiyagalolunye. Verse 7 kumadodana kaBenjamini nguSalu kaMeshulamu kaHodaviya kaHasenuwa. Verse 8 no-Ibineya indodana kaJerowami no-Ela kaUzi kaMakiri noMeshulamu kaShefathiya kaRehuweli kaJibiniya. Verse 9 nabafowabo ngezukulwane zabo bengamakhulu ayishiyagalolunye namashumi ayisihlanu nesithupha. Bonke labo bantu babeyizinhloko zezindlu zawoyise ngokwezindlu zawoyise. Verse 10 kubapriesti ngoJedaya noJehoyaribi noJakini. Verse 11 no-Azariya kaHilikiya kaMeshulamu kaSadoki kaMirayoti kaHitubi umphathi wendlu kaNkulunkulu. Verse 12 no-Adaya kaJerohamu kaPashuri kaMalikiya noMahasayi ka-Adiyeli kaJahizela kaMeshulamu kaMeshilemiti ka-Imeri. Verse 13 nabafowabo izinhloko zezindlu zawoyise beyinkulungwane namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisithupha amadoda ahlakaniphile emsebenzini wenkonzo yasendlini kaNkulunkulu. Verse 14 kumaLevi nguShemaya kaShubi kaZirikamu kaShabiya kumadodana kaMerari. Verse 15 noBakibakari noHereshi noGalali noMathaniya kaMika kaZikiri kaAsafa. Verse 16 no-Obhadiya kaShemaya kaGalali kaJeduthuni noBerekiya kaAsa kaElkana owahlala emzaneni yamaNethofa. Verse 17 nabalindisango oShalumi no-Akubi noTalimoni no-Ahimani nabafowabo uShalumi wayeyinhloko. Verse 18 kwaze kwaba kuleso sikhathi babesesangweni lenkosi ngasempumalanga babengabalindisango bekamu labantwana bakwaLevi. Verse 19 uShalumi kaKore kaAbiyasafa kaKora nabafowabo bendlu kayise amaKorahi babephethe umsebenzi wenkonzo bengabalindisango etabanakele oyise babemele ikamu likaJehova bengabalindisango. Verse 20 uFinehase indodana Eliyazare wayengumbusi phezu kwabo ngesikhathi esedlulileyo uJehova wayenaye. Verse 21 uZakhariya indodana kaMeshelemiya wayengumlindisango etendeni lokuhlangana. Verse 22 bonke laba bekhethiwe ukuba babe ngabalindisango babengamakhulu amabili neshumi nambili babhala ngezukulwane emzaneni yabo bamiswa ngoDavide noSamueli umboni ezikhundleni zabo. Verse 23 bona nabantwana babo babephethe amasango endlu kaJehova indlu yetende belinda. Verse 24 abalindi babekhona ezinhlangothini ezine ngasempumalanga nangasentshonalanga nangasenyakatho nangaseningizimu. Verse 25 abafowabo emzaneni yabo babeya kungena emva kwezinsuku eziyisikhombisa njalo izikhathi ngezikhathi ukuba babe nabo. Verse 26 ngokuba balinda abana abakhulu ababengamaLevi babesesikhundleni njalo bephethe amakamelo nengcebo endlini kaNkuluNkulu. Verse 27. Bahlala ebusuku bezungeza indlu kaNkuluNkulu ngokuba kwakungokwabo ukuyilinda, kwakungokwabo futhi ukuyivula ekuseni imihla ngemihla. Verse 28. Abanye ababephethe izitsha zenkonzo ngokuba zangeniswa ngokubalwa zakhishwa ngokubalwa. Verse 29. Abanye kuba bemiselwe impahla nezitsha zonke zendlu engcwele, nempuphu newayini namafutha nenhlaka namakha. Verse 30. Abanye bamadodana abapristi bagcoba amakha aba ngamafutha. Verse 31. UMathithiya omunye wamaLevi owayezibulo likaShalumi umKorahi wayenesikhundla sokubheka izinto ezenziwa emakhanzini. Verse 32. Abanye babafowabo bamadodana amaKohathi babephethe izinkwa zokubukwa ukuba bazilungise wonke amasabatha. Verse 33. Kepha abanye abahlabeleli izinhloko zezindlu zawoyise zamaLevi babesemakamelweni bekhululekile kokunye ngokuba babesemsebenzini wabo imini nobusuku. Verse 34. Labo babeyizinhloko zezindlu zawoyise bamaLevi izinhloko ezukulwaneni zabo bahlala eJerusalema. Verse 35. EGibiyoni kwahlala uyise kaGibiyoni uJehiyeli ogama lomkakhe lalinguMahakha. Verse 36. Nendodana yakhe ezibulo u-Abhidoni kanye noSuri noKishi noBhali noNeri noNadabi. Verse 37. NoGedori no-Ahiyo noZakhariya noMikiloti. Verse 38. UMikiloti wazala uShemiyamu, nabo bahlala nabafowabo eJerusalema malungana nabafowabo. Verse 39. UNeri wazala uKishi, uKishi wazala uSawule, uSawule wazala uJonathani noMaliki Shua noAbinadaba noEhibhali. Verse 40. Indodana kaJonathani yayinguMeri Bhali, uMeribhali wazala uMika. Verse 41. Amadodana kaMika ngoPithoni noMeleki noThareya noAhazi. Verse 42. U-Ahazi wazala uJara, uJara wazala u-Alemeti noAzimaveti noZimri, uZimri wazala uMosa. Verse 43. UMosa wazala uBineya, uRefaya wayeyindodana yakhe, ngu-Eliyasa indodana yakhe, ngu-Aseli indodana yakhe. Verse 44. U-Aseli wayenamadodana ayisithupha, amagama awo yilawa, u-Azirikamu, noBokeru, no-Ishmayeli, noShehariya, no-Obhadiya, noHanani, labo babengamadodana ka-Aseli.